All right.
Kaka Empire is the lifestyle.
Kauko na shida na mimi aiseyo ni shida yako. Sipandi matriba nikipanda mushinda vako. Bado luki na ufunguo kaa zote. Doki wa mistari mtangoja sana ni sote. Nazidi tu kupanda kama credits kwa movie. Na vile mimi tight I say siwezi lose it. Ngamena toshe aje kwa shimo ya uzi. Mo juice napata mabaraka za jacuzzi. Miss Fanny naituwa njanjo tulilala. A great wall atuko nanga life in color. Leopard kwa logo the chase for Impala. Na kotoni noti the chase for Imkwanja. Basi chase basi tana. Kesho not guaranteed I say basi inshallah. Napendwa na matini na napendwa na mashushu. Most follow drapa huko mtani na masushu. Na bado meni mdope dope. Sensation tangu siku za idi koko. Pesa zina donjo tu nikira mtoko. Bengo zina wakse shinani na watutu. Passport sio picha tu imejazwa mavisa. Ambia kuzua sini cheki I say misi wa Jesus. Lakini mtoto wa Mungu squeezy nimekafunga tu kakanundu. Ati misi ya zito anda kuzungusha the whole day utaitoa. Ka video Diana tupoze. Esabu ilikuwa ngumu pale kwa ki bed sitter. Six bedrooms na kile room saiko na bed sitter. Unalala kwa ile kibo, unalala kwa ile ingine. Na kihita kwa flow na kibuldogi ni linde. From the fitters nili and my stripes ka Adidas. Wakitajo sikosi suangaliange majina. Baitsi watake meni konde move kama jira. Danganyweni tuna vlog sijui atinani we spoke. Utapata mabare ka chicks a Chris Rock.
Niki drop my shit. Ukisikia siren weka gari kando. Ukiona flashing lights Buddha sini double trouble. Tumekafunga jugoda lifungua milango. Kwa biti ya boom bapo standing nigga nite jango. Tangu war song badu wakuna diska zangu. Kama ni vaskali lazima wana diska zangu. Nili grip mic na nimekuwa na blisters tangu. R.I.P. Big Mike huyo ni nigga wangu. Nikki cock, no diet, mini push a chi. Wow, 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 Nikki drop my shit. Na bei ya jana ndugu siyo price ya sahi. Jeepa mita na utapata vesi legit. Niju ya maji kama boy wa Mary Galilee. Na hii Nairobi hakuna shamba misi palili. Na vuna money trees after kuchoma weed. Na bring the heat 1000 degrees dani na reka mimi.
Kamba boy over here. They don't want it as bad as I do. I see they wanna rap shoulders with the hands that I shook. Only icons get a page or a part of my book. So surgical with my moves, never part of a fluke. Loving the progress, so in love with the process. So conscious of how I choose to count all my losses. The professor saying, son, be patient for profits. The victory is sweet, you better check on your tonsils. A poor mindset for a fact is the biggest disability. Only persons taking it personally can disagree with me. See you slaving your truth, you can't be free with me. Last supper table, if you filthy, don't feast with we. Super mean and grumpy when I'm broke. Super nice when I'm stacking, that's just how my story flows. I lost my daddy, broke my heart, but he fixed my vision. Catalonia hibernating, yeah, the boy been on a mission. Now tell me what's a Kamba boy verse without a Kamba line. Nengwa ngundi kenda kwena mundu akeo undermine. I need to reach the finish line, you busy trying to finish lines. My business adjust mind and take care of me and mine. Bye. Yeah.